wano wajangu tugende olimuka musajja omukazi omufumbo wakitibwa ne wabeera omumbi sirimba abawavu abatisa muko omusajja kintu kya muwendo ne wabeera obuddugavu kugambye atisa n'abeeru tomugambako
Yeah.